KK style. Nego jerele takane. Nego jerele takane. Nego jerele takane. Bona se u yendele message luwa mana nwana u swivonile swale zaleni a swi humesele u ari valeni niku byerile takane wena a wu twi nkingha i yini misisi ya wena ni ku lukisini ka wena ni tihoxini nondo ya wena yi tirhi tsakani byala ni ku xavelini na mali ni ku nyikini hi vulavurile ku ri loko ni ku lava ni ta fona ni ku byerile tsakane ni ku byerile tsakane ni ku byerile tsakane si holovini tsemba se u tsakini why why uni endla so why uni endla so uni endla so why uni endla so wa ba xipuva tsakane hambe makelane va hi vonile ende va swi sorile a va volangi awo sungula na mhaka leyi ro sungula ni diletinle loko u ni misile ende ni ku chekile vona u ni moxile ni ku byerile tsakane ni ku byerile tsakane Nego jerele takane Bele ya mina ya baba Wanga volangi takane Kuriwe ungu shukuti takane Engene lavi umwane takane Why? Uni yenda so Why uni yenda so Uni yenda so Why you ni enda so? Nego jerele takane. Nego jerele takane. Nego jerele takane.